kawia. Sio utamtu, taukiumia. Takwa pembeni yako kilia lia. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio. Mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo. Anakula yeyote atasie na meno. Wamtindi kifuani, tunafanya nipate mtindio wa uongo. Wamtungi kitandani, tunafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chihu. Unanifanya nisiezi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me. Your body will kill me. Wani buruga kili. Bombo krat.
Kombolela na butu anashinda mwana moyo hadi akili yangu naichanganya ile pump 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 na tukigandana oya 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 cheza kukonya njo nikupona chopenda kunyonya na macho mawili yote nimeona baby umenuna
so najua unaipenda unaitaka pia macho flanki design na yangalia chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia na nawapa take five wana kufuaki na goma lina bang bang tuko Kenya gang gang hakuna nyonge weka pizza ni pop champagne wakisha juo payday pieces in a swing swing sachi mshamba mwanza tuko na chizo oya gang
Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chihu, unanifanya nisizi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me, wanifuruga kili bombo krat. Bombo krat.
Mamona sigo kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Ile pum pam pum pina tukigandana. Go down, go down.
Kana uku
take five now.